Paulo nhuma ọchọ kọ ma Tito. Tito ti edikan. Paulo onyankopon akwa ni Yesu Kristo sumafo ma wọn a onyankopon apa wọn no jidi ni onyamson pa ho no kware no hunimdie da nkwa ni da soso. Nkwa onyankopon a onni atro no difititete sebo. Na ebre asemu oyi na asemadi. Asenka wonnam yen agyenkwa onyankopon hye so de hye mensa no mu de koma Tito me bapa jidikru no arafam odom mabrohunu asundwe ya efi agye onyankopon ene Awurade Kristo Yesu yen agyenkwa no enka wo eyinti na mede wo migya krete na wasiesie niema aka no pepepe na wasisi kuro biara kuro so mpanyimfo sene ameshe wo no nia ne hu nia sembi Oyere bi akukunu a owo majidifo a wonte ahohwi ana asoden ka wo won ho na nea ese ohwefo ne se woni ne ho asem bi ka se onyankopon fie hwefo onye ohopefo obufufafo osadwam omanefo ana odifu dipefo na mum ope ahohoye ope papa na dwene wotew otee ne ho tew na nika ase Oso no kwasem no mu se ne awokire no no na watumi de kire pa no atufo na wayi atinyegyefo nten efise ahuhusankafo ne naadaafo aso wiifo pii wo ho ne titiru no wan a wofi twetia twa mu a ese se wosi wan ano won na aniwu mfaso nti wokire kire ne a ense dedan afimu butu won mu bi a oyɛ wan kasa diifo kaise kretefo ya trofo da mu abone akwadwofo adidifo adanse yi ye nokware enunti yi won tenkete na won ho aye won den gidimu na wanye aso amma yudafo na sesem ne nipa wodan won ho fi nokware ho no ahyede ade nyina ho tew ma won a won ho tew na won a won ho abafi na wonye nni no de hwe ho ntew ma won na mu won adwene ne won ahonum nyina ho abafi Waka se wonu nyankopon nanso wode won nwuma pa no wo ye nipa wo chi won ne asodenfo na won fra ma adwuma pa biara